TRP TOP. That's so Charlie. MJ Records.
Atuendesha mbani, aturudi nyumbani, atapaje nani, paka tumalize pombe. Aturudi nyumbani, atuendesha mbani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe.
Kunywa kwenye kibundo vile napendaga, chujwa tukuyu au mbege ya Wachaga. Ndio mpanga subwe tufute pipa saba, nene alisumbwe nimeshali mbaada. Wastuwe na wanao njo tucheze sigere, natupa jembela hatu kindizi ngedere. Wengine shawri zao zatu sigizi kengere, kipinyama wale wao sisi tukale tembe.
Atuwebe shambani, atukudi nyumbani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Atukudi nyumbani, atuwebe shambani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe.
Kuna matu bana bana, kila siku tufuke mabonde. Kuna kazi pana pana, lengo lenu mwataka tukonde. Tusha choka kuinama, kulima sana kama makonde. Leo sisi tumegoma, tuwasheni kidogo tunyeponde.
Ola lai, ae, ola lai, ae.
Atapaje nani, paka tumalize kombe.
Aturudi nyumbani, atuwebe shambani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe.
We teacher nsoe, usituboe, ushatutuma sana kuza fisheti utukomoe. Awe teacher nsoe, usizogoe, we mwenyewe chapombe tukinywa sisi usikosoe. Mechango kibao, kamchape baba mwenyewe, fisheti tambarao, beba kauze mwenyewe. Sisi kufeli na dharau, yuwa tatizo ni wewe. Kufundisha mnasahau, basi kwa cheni tulewe.
Atuwebe shambani, atukudi nyumbani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Atukudi nyumbani, atuwebe shambani, atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe. Kombe, 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 paka tumalize kombe.
Big sound.
Over.